zona zinenkinga zazo. Ngoba wena mawubona umuntu akengisahlekelela njalo nawe. Ufuna umgibeli kanda kodwa one day uzokutshintshela, one day uzokutshintshela, one day uzokutshintshela. Sotichisa mpama ra mpama ushapentana uma itali. Sotichisa mpama ra mpama ushapentana uma itali. Sotichisa mpama ra mpama ushapentana uma itali. Sotichisa mpama
chisa mpama
ra mpama
ungangibuzi kuhamba njani, ukhokha nini yami imali, kazi vele ungithatha njani, ube shapu uhlale usibheki, ebona ukuthi asiphilisani. Ungangizweli ngey'nkinga ngezami, angiseyena nomngani, ufunda ukuthothi ngami. Wabheka mina uboni bani, uzothinteka physically, lenhle sibe personally. Uzolimala unganaki. Wabheka mina ubani bani, uzothinteka physically, lenhle sibe personally. Sengicela kungangiqali.
Sahlekelela njalo nawe. Ufuna umgibeli kanda kodwa one day uzokutshintshela, one day uzokutshintshela, one day uzokutshintshela. Sotichisa mpama ra mpama ushapentana uma itali. Sotichisa mpama ra mpama ushapentana uma itali. Sotichisa mpama ra mpama